dajimsafi.com.
Oh, you can put it on me, baby.
Kama upepo wa bahari, amani unayonipatia. Kwako natulia tuli, kwako sina usemi. Ukiniona nipo kimya, saki kuongea. Ukaniona nadharau, mimi nakupenda, saki nikukwaze. Baby, mano kweli una muhimu gani? Kama mpenzi wangu una huzuni, lichopelekea nidanganye. Mana napenda kukuona mwenye furaha. Mapenzi mtihani, yenye changamoto zake zisizokoma. Ila nimekuchagua wewe kwenye safari. As far as I can see, ni mimi nawe hadi mwisho wa reli. Chamkima cha moyo na ugua kwa mipira sipokuona my baby. Ukiniacha ntadeni, girl you know I can do without your love. Without your love,
baby, you can count on me anytime you want me. Oh no, you don't have to worry, you might hold you down. Any worry that you got, baby, you can put it on me. Yeah, like a banana sana, come and come and come upon.
Namanya kunya bukan pikiran.